Fikisha ai kwani unamedi ivisha ai kwani unipedi adai ai kwani macheli ingiza ai kwani na dedi na wajue matiangi wakuje waive kibangi wajue niko chingri na bado niko jagi wajue mi usiaga na sina tukisiagi uko hojo mangeso mininyonga na kiroma jume npata na kipoko umbu wa koko, pibu wa moko washa koro no chinki mangoto niko loko machida niko mboka niko mbogi na home niko mboka niko dungi ukedi ni masa komo goka cheza kadi kwanza poka mpe boli kwanza soka niko cheda na kwanza niko doka niko mbuku zishike tu kwa loka niko ambulu wati kwanza meomoka piga nduru wati kwanza meokoka
Nakohoa juma moshi zmeninyonga Nakohoa juma vele zmeninyonga Nakohoa juu kinyaruk meninyonga Nakohoa juu kiwandak meninyonga Niko jaba, nakamnambika mekata Siku ya saba na hizi kutuga ifafa Do ya sadaka, nilivuta yote shada mara kahaba Nilimanga bila raba, kawage dhaka Ninakandudhu rehaha Chupa kuchupa, itadelo ukahaha Kira madhudha, kikilandi cho madhara Nina mokuha, nadhobodha na nadara Tinina mokuha na dobodha na nadara
Leombaka Ati leombaka Ati leombaka Ati leombaka Orosho, orosho Ati leombaka